This man creating the people them, and for no reason they call them king.
King?
Yeah, they call them king and creating them rule.
Test.
Yeah.
Touch.
Nigga sina out. Nigga ni chafu, so mtu nguvu. Nigga ni kavu, usoni sina kovu ila moyoni chakavu. Jifanya mokovu ila maovu ndo yangu. Najifanya mwema, na sala njema, ila gizani madem zao na wate Kenya. Nigga najifanya lingi, hekima nyingi na napenda videnta. Naunga vivitsi. Af Sunday kanisani wa kwanza, then Monday tukutane kwa mganga. Af Joni bata, chimbo la vicheche, papi churo kimboka didara, yani manzese. Nigga ni no senti noma, kungi na kula na ganja na chuma. Nigga na cheza ki Maradona, na pena vinente, vina vesloma.
Mi na tu, ila mi mtu mchaf like innocent man. Mi na pideli tu, na pigia kazi chafu kini panje dan. Mtuwa oya oya, oya oya eh, oya 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 eh.
Najifanya kolo kumbe chui, mtu mwema kumbe adui. Batan paka subui, watoto wa mama wanisumbui. Kima za nyilili, sina kilili bongo wananita mwiba.
Baba ya
nigachinga kama pili, sina kilili wapigaji tushapiga.
Saidi ya
nisha waka maganja, waka maganja nisha waka maganja. Kona kanibali rasta, kanibali rasta nkona kanibali rasta. Na kuenda na latiba kwenye tebo, yusuti na taya lafu chini yebo yebo. Kima sai RIP Mr. Ebo, watoto kama wote wanakuja dabo dabo. Nigga ni innocent kinoma, kungi na kula na ganja na chuma. Nigga na cheza ki Maradona, na penda vidente, vina vesoma.
Ila mi mtu mchafu like innocent man, mina pite ni tu. Napiga kazi chafu kini panje da. Mtuwa oya oya, oya oya eh, oya 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 eh. Oya 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 eh, oya 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 eh.
Anachezo mibaya di ubaya unaniogopa. Geto napoka, ndani nafuga nyoka.
Unikosi kwa vikao vya mapasta, vishe haraka gigi yaka nipe papa.
Wanangu wa mzizima mnasema aje,
asema aje.
Kapambane ubanda tudanje,
tudanje.
Dandididididididote. Bichina nengo boy, yeah. Bichina nengo boy. Maboko baba be, oda de. The Batman billionaire kidi baba dashu with ya de.
Take five now.
Take five now. Take five now. Take five now. Take five now.